sana na ngombe ameke usu wa mbuzi tena.
Mere chikaga. Oya mwanangu usikulale daily unaruka kopo. Mungu kakumba binadamu we unajiona po. Ana kama mizambi wacha imekwa changamoto. Basi ukifa usikwe na maji mana mbinguni kuna moto. Kwa jizi mademu wanavotenda zambi
oya motoni kutakuwa na pizi.
Na kwa jizi masero wanavopenda mademu huko motoni spika kuwa vipi. Walangu wasiga he msibebe kiberiti maloko motoni moto upo wakuwashia vijiti. Wanangu washika he moto ni moto wa uzimiki. Kauna penda shisha beba filter na flavor minti. Oya moto moto
moto moto
moto moto
moto moto.
Oya moto 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 moto. Oya moto 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 moto. Oya moto 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 moto. Oya moto 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 moto.
Vota picha motoni kunaenezi pombe ngumu na nyepesi. Ukimchoma mtu kisu upewi kesi. Uhulu wa manyani ndani ya fensi. Kama na waona binadamu watu wachuki. Wakisikia motoni kuna mibata mbona kesho tu sold out. Wanangu wasiga he msibebe viberiti mana kumotoni moto upo wakuwashia vijiti. Wanangu wa shisha moto ni moto wa uzimiki. Kauna penda shisha beba filter na flavor minti.
Oya moto moto
moto moto
moto moto
moto moto.
Oya moto 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 moto. Oya moto 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 moto. Oya moto moto.